Kalandanya Music Promotions.
ZambiMusicBlog.co.
Money King. Yo maps. Money King.
Nangare mumenzi na bota inagaza patokoto wa mumenzi nakamungeli bambari sunga nipoke nikanga sini kwa tila mbari baby
niwe wine na le pepe lapo niwe wine shale lali lapo niwe wine na le lote apo niwe na le tonton kanyapo niwe wine na le landapo niwe wine na le shivikapo niwe wine na le kuchapo niwe na le sabilapo
nilibe chuma bati iwe wanifome na pesa kamdeli na londora akokari sifotabe akakeze na londora.
Kalandanya Music Promotions.